magama ethu esulwini sewasecalengwakho akufiki mini yokugqibela sewasecalengwakho
Sibini ndadibana naye ngokumathathu amazwi endinawo ngolwesine ngolwesihlanu ndingowakho kuwelawula ingqondo yam iyopho lumphefumlo Panda amuhlowa
Panda panda amuhlowa
Choya kali inhliziyo yami Yeah
Yena nama baby wa Yena nama siyathandana Yena nama baby wa Yena nama siyafana Yena nama baby wa Yena nama sibonye
You know me till the end.